kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabeyan gajmatat galgale kessa sa alama folakka jal qabeyan gasa sadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jal qab Nagan Kenya Bakajirtan Maratisan Hagaw Agefatota Kenya Tamultan Amajidik Damija Barakumala Mafkula Saddet Kesum Mesitun Kesanara Antujube Horati
Abarotole Ansora Laketudu Sanittima Bidirun Torban Kanekesa Bakatot Bahate Demto Kunano Yemeni Gergale Namihaga Sottuma Kesa Turmate Waltajini Foremi Adunya Devos Wotherlandi Taujir Kore Bulchot Afrika Ammo Iftan Jalgata Matawdu Kesa Tukku
Partin Madrak ehade gilalcha komunistumma itticejirun rakko biya furmata kinnun dandeu jeda part oduke sattigaba saqamna motummannanno oromia himanna sane addankute na motahi kuf murte susa kanilalen odubo dagaba sattira hala yero khabiyarratti sabai maren gabasa esane lajse conference in tokufun finne keset gege samera qoppi addagara boda yaatu qam hanga tumro saganta genyat nolin turajenna magotumma oduf sora
Motumman nanno Oromia nam gara kumla mafwai hida jiru hida ke sahike jari kunin hagitoko ka hida murtini sani ratriate fita chufriate hagitoko mo ka murtini sani tidemu jirtu balindo dukana odundu bati deben akrabi karkasa tokumma mot labbilen karkasa tokumma motumota lamjadanite torban kan kesa bidirun bakattor baate demeto ko bisan kesa gargale yo kam dikkatana me sodoma chaalan kesa turmate fulam bidirun kunit gargare gara garabba Yemeniti bi Yemeniti akrabilen tunjedaniti adod abi sane dursi addunyatte mut jiru rakko je ummat kan harakke ko sabasu dandanille botin kun gargal bidiruno kan botin gargal konene warra seir male nama gurutiyu garananno jibuteti jarkan guretti inde mujira nam ke saddumat kessa agi guddane somale kan ammo nama etiopiat barkum lama fi kudani torba qof kees ganne dabrejechu nama fi warri jireni tammate fi hage tokkammo jiren wayya barbadiyaw kuma sadde tammi torba tahani gara nanno yemenetti bakachuf bi tantu galuf achit bakate jari konin bi yota afrika gam ba ke sadufe demma du afjirena europa at bakachuf nanno gar yemeni banka neratti yo heddu nama kuma heddu tgannum gar nan jeddu dubata kutumma mot mota jedutti akpartin medrek jettutti adwawin yad siyasa komunistumma qabu fi rakko bi tanati falata hu ndanda rakko siyasa etiopia ti partilen duga anjirani gamum jirani yu ya mamaneti ne falitti barbaadu wanna rakonto ne foramun dandeetu jeda dabi kun ibsar da baset maleskacho amahto du tan werge jalanne
madre karra ibsa barre faman basen partin bi yetti bulcha jiru tarkam fi fudate gati dabsi sera wali galte siyasa abjeche damtota akahi kufi makalawi ka cufu ta'u murtesu sa bodasi hidattoni siyasa fi kannen yada sammu sani abjeche idaman harka caalan imba injiru kun olola siyasaaf jecha kan godame shakki jedhu ummata giddutti uume jedha ehadik tarkaanfii fudhataa jiru biyyattii bulchuudhaaf kan haala mijeessu malee rakkoo uumame furmaata kan kennu miti kan jedhu ibsi kun kanaafis warra ehadigitti ifatti himamuu kan qabu rakkoo uumame furmaata arguu kan hin dandeenye ta'uusaati jedheera Ibsi kun waamicha dhiyeessan ehadik gaafii ummataa deebii akka argatuuf kanneen biyya isaanii balaarraa oolchuu fi mormitoota haqaan hojjetanii fi kanneen biroo waliin rakkoo fi furmaata siyaasa biyyattii irratti mariin biyyoolessaa gaggeessuun haala danda'amu irratti marii hatattamaa gaggeessamuu qaba jedhee jira. Gaafii wal fakkaataa dhiyaataa ka ture ta'us ehadik hin fudhatu jedhee. Itti gaafatamaa hariiroo alaa itti aanaa dura taa'aa as kata'an madrak Profeesar Bayyana Phexros yaada kennaniin.
Sirna waalaa yemmuu hunda gara alla yennin izraayil taqwaamuun anjalin boonoo yemmuu taatu.
Duraaf booda haala ta'utu jira mormii uummataa onnee tokkoon ta'anii ba'anii gaaffii jiru wal taasisuu irratti wanti hafu jiraa jedhan Profeesar Bayyanan ehadik garuu gargari qooduu kana. Sanan godha qooduudhaan sana kanan godha jedha hoogganoonni siyaasaas ta'e uummanni immoo kana hubachuu qabaa jedhaniiru.
Kori ministerot haja ala Afrika arad finfinne turumate iftana mo kor bulchot Afrika tachun finfinne jalka bulchote toni kori Afrika ke sabadur uwo fi matadure gargara ratmare chufia ujiren. Itga khataman parti Afrika kubba bulchitu ANC haja jisiasa maluman presidente Afrika kubba ka amma Jacob Zuma ra. Fuda de mubannane tubbi titigar galajera ogeyoti jerani ogeyoti siyasa afrika kibba itiga fataman parti afrika kibba bulchitu ANC bulchitu Cyril Ramaphosa akumo geesati ofegechade mubannane warizuma de garu itide kameti siyasa afrika kibba krebu sudan da jerani afrikan kibba presidenti isani Jacob Zuma biitane dubatti ndeme krebu suf de ma jerani tini itiga fatama partum mallerra namdibi irran filatani namya mantane tin filatan kunene Ganni tanu keessatti gan dhufujechu presidenti Afrika kibba ta'u fi ANC fulaboyetin dorgom tamman tan jikasu jirtan turradon VOA sagantaa afaan oromooti. Presidenti Amerika Donald Trump yoo rakkoo waltajji addunyaa World Economic Forum ka Davos Switzerland ta'u jirratti karoor mootummaa isaa Amerika san fannu kan ammoo America First jedhee dubbatirratti dureeyyootaa fi abbootiin siyaasaa yoo dinagdee Amerika dabalaman bu'aa guddoo irra argatanii jechuun dubbate. Yo American guddatta addunyaa leenin guddatti jedhe Trump yo kora WEFP ka World Economic Forum jedhan kan irratti waan karoora mootummaa isaa dubbate guddinni Amerikaa nam hagin qabnetti jala bu'aa argachuu jira bu'aa argachuu qofaaniti ittiin fucuu jira jechuun dubbate tunin ammoo addunyaa iyyuu nam cufaayyuu bu'aa buusuu dandeetti jedha Amerikaan namuu fuyyuu dhowwaan qabdu nulleen kun ammallee guddachuuma jira jedha Pirezidaanti Trump adoo sila paartiin siyaasa Amerikaati mormitu paartii demokiraatii jechuun adoosiin sila ganna dabarta Amerikaa moote dinagdeen Amerikaa harki 50 duwwaatti deebitii jechuun dubbate Pirezidaanti Trump. Pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump qoxabajjii dabarte keessa baalanga addaa Amerikaa ka Raashiyaan filannoo Amerikaa keessi seenuuf dhibaachuu isii qorachuuf filatan kaani hujii irraa gussuuf jechuun ka namii filatan kunin Robert Mueller jechuun hujii irraa gussuuf jedhee eegee immoo ofirraa dhiisee jette oduun haaraa arganna oduu tana gaazexaa New York Times fi Washington Post itti baase. Trump akka ministerii haqaa Amerikaa Mueller gussu fedhe taatullee gorsaan pirezidaantummaa isaa isi gussitee jennaan anillee hujii irraa bu'aa jedheennaan lakkisee jedhan. Namni silaa hujii irraa gussan jedhan kunin ka Trump illee qorachuutti jira. Raashiyaan filannoo Amerikaa pirezidaanti Trump qarqaartee keessi seenuuf dhibaachuu si nam qorachuutti jira. Trump ammoo gaafatanii jennaan takkumaayyuu waan akkanaa yaannellee yookaan ammoo hin tolchine jechuulleen dubbatan warra oduu dharaa odeessutti tan odeessuu jira jechuun dubbate. Rokkettiin irra magaalaa Afgaanistaan gama jidduu jirtu keessatti tokkaate nama nagaa torbi fixxee warri dhumatage guddaan ijoollee nama hedduu mammadeessitelle lafti rokkettiin tun itti tokkaate godina Gaazaaniiti namni rokkettii tanan Rokkeetti tanaan akkam biyyi fi xammatti hin beekamne akka oduu himan godin Gaazaanii jedhutti taalibaanitti itti gaafatan fudhata. Himannaa amma kanaan ammoo yoo hedduu mootummaan kunin bulchoota taalibaan himata oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota 2000 ol kanneen himannaan adda addaa irratti dhiyaate itti murtaa'eef poolisiin qorannaan irratti geggeeffamaa ture himannaan isaanii addaan citee akka hiikaman har'a murteessee jira. Hiikamuu namoota kanaa ilaalchisee sadarkaa ittaanaa biiroo haqaa Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii kominikeeshinii obbo Taayyee Danda'a haasofsiiseera.
Bulchiinsi Oromiyaa hiikamtoota gadhiisuun isaa irra murteessuun irra darbee jira. Namni akka gadhiifaman murtaa'an immoo walumaa galatti namoota 2345 sana keessaa namni 1538 warra adabbiin itti murame dhiifamaa warra bayaniidha. Namooti 250 ammoo warra himanni isaanii adeemsa irra jiru himanni itti baname himanni sun addaan citeedha. Namni 557 ammoo warra qorannoo poolisii sadarkaa sanirra odoo jiru dubbiin isaanii. Qorannoon akka addaan citu godhameera walumaa galatti namoota ammasiitiitu har'a akka gadhiifamu murtaa'e.
Namoonni hidhaa keessa jiran himannaa adda addaatti kan irratti dhiyaatee jiru kanneen keessaa himannaan shoroor keessummaa irratti dhiyaate mana hidhaa keessa kan jiran jiru kanneen akkasii keessaa himannaan isaanii addaan cite jiru.
Sadarkaa sanitti waan tokko tokkoon adda baafne jiraachuu baatullee walumaa galatti namni dubbii siyaasatiin wal qabatee mormii. Kanaan dura naannoo keenya keessatti ka'aa ture wajji wal qabatee warri nama lubbuu namaa balleessee nama ammo midda gamati ma namar angae ala kanafe namu akabayan murtaye jir
hogano ta party siyasa mana hida ke sai jiran akasan hikaman mormin inna kauna monni gafi kana ro heddu ka sani jirani hogano ta siyasa mana hida ke sai jiran ke sa difa mi kangoda me fijira
hogano ta siyasa mana hida ke sai jiran ta darka san sabitti nanno ke nyirra injirani garumo wari miten safarti tan ka pinsani den sarajiru warra kana fi difamni kodame jira namni pinsani siyasi wal qabat yo namana jeesin yo kama namara mi dangain kana akitti ulaga ni sinafu injiru nanno ke nyakeza wal magala tsayo ni kale ararabi yale sabu dire demokrasi le balli suda namota parti murmidota ogansa ideza waana kana kana wajji wal qabate ka hida jira nundumtu akka banka agartitu da murtinga san koreo jira wajjitu atawai din murtae ammo achige sababa sani wajji wal qabate neka doctor mararafa bau tinil dage chani sani sabira sabe anjiru unis tawatu maimba jenne abdanna akana no kenyetti namni dubini sa siyasa wal qabate dan tajirani avayani bau qabani kajadu jenno jadu qabnal den sege undu numa bau prosesi fi adensa wando ko tokonni dalamu ojira teyu undu numa bau kajetu abdini fi amantara manu kab
namonni amma difa mi goda mef kun yomi kan san gaddi faman
saati murtin darbar ragabe akka annesi reza tisuni harre makata ani rakabetti wanni sanu gurunjiru sanetti bau
harra ka sechud
akka se
hidam tonni siyasa kun hi kamun gafi umbat gafata turef david ajettani yaddu
damtota kana gaddi suni nan tenya fi wangudda kadaytti amannanui nanno kenya kesat ammo biya kenya fi arari biya lesa kabu namni ilalcha siyasati walkode yegum sake sagalunille onni kana anduratu ate nanno kenya naga nanno kenya fi midoma nanno kenya fi umanni kenya wal dagahe ammo mirgesa kara sirri tay kara serati gafachuna ke jirutte ammo naga fi serata e zati nanno zati kana kabachi fachu nimmo akkaira jiratu umanni kenya akka kubonu ka bachi san barban
sadarka thana hogana biro haqa oromiya tabadem sohji dimota communicationi obota ye danda ibsanu ke nitani heddu galatoma
ayye sinin nagata wadda
saati na magalgala ke sala maaf daqiqa 43 asno bramo ware boda saakul alamaaf daqiqa 43 ta era jima ta kadiyat walle biya ala kanan gara saganta fetche
just your name it must be the wind it must be the air cause you be popping heard you get it popping oh wow
Mariah Carey wallet fiddu galateefat kat agenyef dubbisnerra hala yero biya ke saratti sabahiman gabasad esan kat intale conference intoko enya kana finfinne ke sattegege famejra kana laljise jallannen ka qopese te qabdi
abba taita broadcasti ethiopia af directora kataan obbo zaraya askedom sabahimale biyetti ke sahar ka qala maqadawdan hangatokkon wan ta'u himmalle gabastan kanenimmo gabasu diftan hangatokkon immo hammasila gabasu maltan ingabasne jechun komataniru wae walitti buinsa danga oromia bulchisa nanno somale wae walitti buinsa nanno bunno baddalle akkasumas wae sirba haacalu dimmoti obn itti komatame kessa ture garu wajira opdo ra obbo fiqadu tasamma dabbatotas ta'e qaamota mara keessa rakkojiru itu hin dhoksin ifatti ka'e waan sirrachuu qaban irratti dudubbatamuu qaba yaada jedhuun qaba jedhan mariin kun kan sila ta'uu qaburra ture gaggeeffamusi waajirri broadcasti ofiisaayyu of ilaalee dhufe itu sabaahimaaleen bulchiisa naannoorraas dhufaniiru ta'e caalaatti marii bu'a qabeessa gaggeessuun ni danda'ama ture jedhaniiru odugabaasson OBN sabaahima bulchiisa naannoo amaara konferansii kanarratti nafeeramiin hafan jechuudhaan komee ka dhiyeessan immoo itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii bulchiisa naannoo amaara obbo Nigusuu Xilaahuun kun dogoggoraan ta'e jechuu in dandeenyu sirrachuu qaba erga as geenyeeti gabaastota kana waamnee jedhan daayirektara abbaa aangoo broadcast kata'an obbo Zaraay Asgedoom gabaasni sirri hin taane akka dhiyaate ennaa ibsan
አንዳንዱ የሰራውን ስራ ብናየው ላይሰንስን የሚያስነጥቅ ነው የሚያዘጋን ግን ስን ለማድረግ አልተፈለገ
ተቆጥቆ ዋኖጀተ ይላል ወረቃ ኤሃማ ሆጂሳ ካንሃርካ ቡችሲሱ ፍካንጩፍሲሱዳ ገሩ ሰነጎቹን ሂምበርባደሙ ጀደን ኦቢኤንኢፍ ዳይሬክተር ከታአን ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ገመሳኒቲን
ብሮድካስት ባለስልጣኑ ራሱ የሚያጋጭ ነገር ሲያወጣል ነበርም ወይ በዚህ ጽሑፍስ ራሱ ነጻ አርጎ
Abbaan aangoo broadcast ofiisaayyu waan waliin dhahuun baase hin turre barreeffama dhiyaate kana keessatti ofiisaa walaba gochuun miidiyaa warra kaan qeeqaa jiraa jedhaniiru. Akka fakkeenyaattis injiinar Warquun walitti bu'iinsa Buunnoo Baddallee keessatti ENN eenyuun caalaatti waa'ee Oromoo fi Amaaraa jedhe yeroo gabaasu fakkiin itti gargaarame soba kanaaf fakkiin kun sirrii miti jedhe kan gabaas OBN dha jedhan kana laalchise waajira dhimmoota kominikeeshinii federaalaa fi ministeera kata'an Dr. Nagarii Leencoo ibsa kennanii turan sana hordofeemmoo abbaan aangoo broadcastiif daayirektara kata'an obbo Zaraay kan Dr. Nagariin dubbatan sana ilaalcha dhuunfaa isaatii jechuudhaan dubbachuu isaanii ibsan injiinar Warquun gama kaaniin guddina yookaan kufaatii OBN keessaaf abbaan aangoo broadcast qooda hin qabu jechuudhaan gaafataniiru waajira broadcasting matuma isaattu ogeessota isaa dabalatee walabaa jechuudhaan kan gaafatan immoo itti gaafatamaa waajira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun ogeessonni gabaasa walitti qabanii dabarsan walitti hidhatan qabu jedhan. Bilisaa fi kan gamtokkoo fi loogne ta'anii hojjechuun gama waajira broadcasting hanqina qabaa loogiitu mul'ataa jedhaniiru. Sabaahimaa hanga tokko akka dhala ofiitti kaan immoo akka dhala ormaa guddifatanitti ilaaluu jiraa jedhaniiru. Obbo Zaraay gama isaaniitiin kan hordofne ilaallee hundumaa asirratti dhiyeessuun akka hiika biraa hin argamsiisneef yaaddoo qabna jedhanii tokko tokko maqaan dha'a jedhan.
ከሚሊየን ማደራሽ በቅርቡ የተላለፈው የኦሮሞ ወጣት ተነስና አዲስ አበባ 4 ኪሎ ግባ የሚል ዘፈን ያጫሉ እንዴት ላይ ይተላለፋል በፐብሊክ ሚዲያ
ጋልማ ሚሊየን ሚከሰት ይሄኛ ካና ደርባ ከቱረ ቀሮን ኦሮሞ ከይ ፍንፍኔ 4 ኪሎ ሴኒ ጀዱ ስርብ ሐጫሉ ሚዲያ ኡማታረት አተምት ከለቲን ደበርሱን ደንደአም ስርብ ፈረ ኡማታ ሰበ ኦሮሞ ሰበ ብራ ወጅን ከወልት ቡሱ farda keenyaachi si qophaa'e hidhadhu 4 kiiloo seenii jedha sirbichi televiziyoonni OBN kallattiin dabarsaa ture bulees dhiyeesseera yaddo gudda umera jedani
ye oromo huz tabaddilawal tetekami adellem yimil melet mannim yibelaw man ba public television ndeza bileh masteralef tikikkel adellem
umman oromo midamer wanit gargara mehin qabu amsa jo enyu yu hadubatu televiziona ummatarati desun sirri miti jedan Kuka sabaa sabaa hima ummata arretti diesun sirri miti inni jadu heraaf seera biyyatti chabsu hinta u marafu kanarretti garabodaatti debina. Waay walitti buinsa danga oromiyaaf bulchisa naanno somale laalchise akkaata obien nitti gabaase ek amejira. Ummata oromo bulchisa naanno somale ke sabuk ek kumat ibbatorba kan ilalin sabaa himaan federala itu hingabaasin hafan. Isaan kun lammi wambi yatti taani tujirani. Kanaf OBN ni gabasuf dirqame jedu obbo fiqadu tasamma dimmich walitti buinsa sabab sablamota ti jede OBN gabase himbeku ummanni buqqe ka dubbate worri gamasitti male qabataman agaera jedan rayani tisa sabab sablamota hunduma kan of kesa qabufi ittin bonnuda biye kesatti qofaton tane afrika kesattis wore gama base jira ka jedan obbo fiqadun ittifufanis
ነገር ግን መከላከያ የሰዎች ስብስብ ነው ማላክት ስብስብበት አይደለም እንደማንኛው ፌደራል ተቋም እንደማንኛው በግለሰብ ደረጃ ስቶች ይኖራሉ
ራያ እጥሳጀቹን ነሞታቱ ወልትቀበመመሌ ካሚች አኩማ ዳበታ ፌደራላ እሰካኒዩ ሰደርካነ መዱንፋት ዶጎጎሪ ወጀተሙ ንጅራታ ዶጎጎሪ ሮጀተሙ አኩማ ኡማታ ዳበቴቲ ቄክነረቲ ዲያቹ ቀባ ጀደኒሩ OBN walitti qabe generalotatu ballese jede hingabasne generalota wangari hojjetan jedani buqqatoni dubbatan tokko tokko akkuma jede kannen badigeesisan maqa kae jira garu sabab sablammi qodemiti jedan kanas gamasitti male qabataman kan arge OBN gabase jedan obbo fiqadun Walitti bu'insa daangaarratti loltoota Rippaabilikii Soomaaleerraa dhufantu argame jechuun gabaasuun OBN waraqaa eenyummaan isaanii harkatti waan qabameef ta'us dubbataniiru. Oromoon lammii Itoophiyaa akkuma ta'e walitti bu'insi daangaa sun ka bulchiisa naannoo lama qofa otoo hin taane dhimma Itoophiyaas ta'e ilaalamuutu irra ture jedhan balaan biyyarratti yeroo dhaqqabu muummichi ministeeraa deeme daawwachuutu irra ture. Kanta egaru sabahiman federalayu dubbachuf heddu harkifatan jedan marafu sabahima fi wala bumma yada ofi ibsachu kan ilalen herif serbi yetti mal jeda ogesa sera batru dibaba akajedu
illa bilisuma trace fi subcommittee ratti kallati serenjuru fi kushmalle biyekesa jurulle gergerta u wanta gersi sudat era federala kessetti kebata dibbele tagal bilisuma presifi sabkullanti akajratu isan kaira namni kaiju jiddugaluma enyuju male yada isa isuf bilisuma qaba bilisuma kun biya kessetti stae biya alat ganga oso etti hingudamin jichale stae barre samal yokin mattansan bifa uguma arti yokin tofta tamsasa filate kamiju nisa ode sanno fi yada kamiju walitti qabu food fi tamsaso ofkesa qaba bilisuma presi fi sabkunnamti gon kanen bro akasumas kaloguma arti umu mistanaira bilisuman presi kesumayu mirgo takanagadi ofkesa tamatagechun qoranna dwa bisa kamelyu katosta leta usayokin all forms of censorship is prohibited jira wishing lisasa dabalata ni charra ode sanno delta ummata ilalu argachu yedee tufufa kanaafu bilisuma presifi sabkunnamti biya kenya kessatti kan eegame kan raggae sadarkaa heeratti eegame jechuudha
waa'ee bulchiisa naannoodhaa fi mootummaa federaalaa gidduutoo maal jedha
inni broadcasting aangoo eenyuti ka jedhu kana ibsuufillee biyyi kun sirna federaalizimii akka hordofoofne kaa'ee booda aangoo naannolee fi aangoo mootummaa naannoo federaalaa jechuun bakka lamatti adda erga baasee booda aangoleen kunneen wal qixa naannoleen aangoo mootummaa federaalaa kabajuu akka qaban mootummaan federaalaas aangoo naannolee kabajuu akka qabu isa kaayera kanumaanis aangoo kana iddoo saditti adda kaayera tokko aangoo federaalaa jechuun keewwata 51 jalatti tarreesseera isa lammatas kewata shantani lama kewata dibqa nama jelat angule nanule jechun adda basera tedestani mo angule adda himbaneda chaasa angun itqodene sedankana keset angu broadcast yoyilallo karre angu motumma federala jedamene kewata shantani tokko jelat chaasa samu kes injuru akasmas karre angu nanule jedamene kewata shantani lama kewata dibqa lama jelat asista mon kessa sinjir sedessa imo akuma arman olitchede angun hera kanal adal so ane motuma federalas yokin nanno leif walin ifatti hinkenanen angun anno ta jichul ifata irangu angu hafal kunnen angun anno ti dame kamera kanas tarre kam kessa tiyu haja ifan hin kamnet angun anno le ta angun anno le salgeni ta jichula gerne akuma angawun akkaje katti kasan kulis wishmatan angun broadcasti akka aguru federala ta it fudatalera kuniya angu nanule herikenne yermot man federala jelahate lekin angu tasa bedechu ni dendama
fakenya obn sirba hacalu hundesa galma millenamiti kallattin dabarsunsa sirrimiti wanjeduda angu ankun kan dubbatan ikana ratti ijaseeran feheran rolal tanattam
innikun imma hoch matam male kallati feheratil buura tokkoyu hin qabu kalmasilal sisen konsastin muzika gelma milyen tidiyate kun akka motuma nanno romiyatti bi kamti kala targete fi yema barbaachi sulle qama barbaachi su irra gute kaniyate tae akasmos anguin sedekha motuma federala jiran kalakka tabajemo bu abadulla gamada fayayi manamari bakamoto umata akasmas tabajemo president bunamma magassafan waltaji rakki argamani ba bakas hundisan kun jiranetti kalatti sanan qequlle umata balawsun tani angota kanenille qequ yibusu akasmas mirgafi ango herri tai kanalle maksuda jidame fatatamo jiranda alaf hasafni san tasal kun akwali jalat ilaga serahin qabu garmatinen hoji yokin murten qama motuma yokin abata ita kamiju era kanal kawul sanes yotae dawatamumma hin qabatu yede fakaira ulaga hera wali qamme sera biyat wan sanes suf bakit kelamu wanta hin qamme da
obbo batru dibaba ibsana latani heddu galatoma
ufata bele
Odut umraf gara soratan sindabars.
Akada bilen karkarsa tokumma motummota la majedanetti torban kan keessa bidrum baqattota baate deemun tokko bisan keessa gargale yo akkam dikkata nami soddoma caalan keessa turumate akada bilen tun jedanetti adoda abi kun durse himot jiru nami akkana bisan keessa turumachu jira warra akkana agi tokko baqiyaw kana mo jiren wayya barbaadu ya jedanin nami agi guddan gar somale ti dufe kana mo nama etiopiyati jedabi kunen akka partin madrak yettutti adduwaawin yaad siyaasa komunistummaa qabu fuurakko biyya hiikun danda'u rakko san hiiku fammoo abbootii siyaasa kan ammoo dhaabbilee siyaasa ka wayyaa jireenya kana barbaadan cufanu marii taa'uu malan kori ministeroota hajaalaa afrikaa arda finfinneetti dhumate iftaan ammoo kora bulchoota afrikaati finfinnee jalqab bulchoota tuni rakkoo afrikaa kee jirtuu fi mataa gargara irratti mari'atan itti gaafatamaan paartii afrikaa kibbaa bulchituu ANC'n hajaji siyaasaa maalumaan pirezidaantii Ameerikaa kibbaa kaammaa Jaakob Zuumaa irraa fuudhateemuu baannaan dubbiin itti gargaltii jedhan ogeeyyotii siyaasaa afrikaa kibbaa itti gaafatamaan paartii ANC Ramaphosaan gaadhiyoo filatan jechuun akkuma ogeessaaf of eeggachaa deemuu baannaan warri Zuumaa deeggaru itti gargaleeti rakkoo hedduun dhufuu dandeenya. Kanaafuu maalumnaan guddaatiin deemuu malee jedha. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessa saalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.